Fresh out, exclusive.
Remember where you got it from. Something music published, don't see old.
Wakamba ni shinga kabunga.
Stone is down when you glize.
Day push a custom was right.
240 pa mera ni 20.
Mwalungu tu alesta salola ni edidina winja batikale.
Era leishto wanchosha kishpango bunga ineshti shabe.
Nga sale tu ulechita shinga.
Ngai ole moda tine shinga.
Ata sa watampa mazetu.
Senda staka shtama potato.
Problem la chita dipenji. Fili fion sometang show PNG.
Ok ngai mweba BF wa tiristi. Muno muli CTF.
Mama zambia mula lava wangu. Fitu ba mishitilo wingi balungu.
Pinche watch the finger to the left. So nation the mom wanna watch the body.
The mom wanna watch the malot.
La body a rich time power my youth.
I'm a speed to lungu ali kudile.
Bali na nkwa ingi shapa manesi.
I'm a school chakwe wa kudile.
Haka inda ingi shapa maticha.
Ama kota muli lungu balefora.
Na nomba wachiri wana nyobora.
Haka inda usha ma speech. Na le mfatu kwa lefa kupaka piti.
Ngeri ashidi ya kaseni mwalefu. Minisha vantu pasini.
Usha PF ya ale sansa.
Na uishu banangulo kwe def cancer.
Yifilo from wila kujele.
Mare chusha vantu wakaere.
Nani fiyo oteti tulande mitengo kulunda mulunde brite.
Usha boy wari kwata na motoka kule kabaranda kwa wakontoka.
Iwa mkamba usha wari bano.
Leko kumfemba usha na onuamu.
Wapaisi singa mudibati wo.
Pa 1.8 mudibati wobo.
Washuka shendele na mapondo.
Wanyafi haripo makata.
Chidioko tule ya tule wele na po.
Mukeka la pesa patu hadika la po.
Fresh out, explosive.
Remember where you got it from. Something music plumbers don't see old.